Remember where you got it from. Zambian Music Promos. .co.
Yeah. It's Calivo on this. One Pana B. One Silence.
Oh, you already know.
One Chow.
In for zero.
Okay, baby, we go best. Shikondisha kochi diko best. Nika pempa umani pass. Love yako umani pass. Bazako baye sako poisona. But you want ni mama pish. Baby, want uliko gudu. Chikondi chako baby, shiri gudu iwe. Galeza nga kupase bose vanga. Galeza bose vako ni vanga. Galeza baby, ninga kupase bose vanga. Bose mwanti ni vanga. Uko kumeka paso baby. Umani soko neza zero zanga iwe. Galeza uliko ha. Chikondi chato baby, chine muhaya we.
Ningalila weo, oh baby, pano patalo tulipe babili. Ningalila weo, oh baby, mchikondi chato tulipe babili. Ningalila weo, oh baby, pano patalo tulipe babili. Ningalila weo, oh baby, mchikondi chato tulipe babili.
Ah baby, katulipe babili, kiki, oh baby. Gatuli fiebabi, woke baby ni makumvera mushe. Sininga name ni makumvera mushe iwe. Na bachikondi chako baby. Shiri monga mazi ya umoyo. Galeza nebo sininga kale kulibewe. Galeza singa survive no way. Woke baby galeza ni no way. Bazako bauze vaupuwa no way. Siti kutia vaupu vaupuwa. Apa manje tina chinja bauze. Daba mwanti ninga kupase bose vanga. Baby ni makumvera mushe. Wona wazako wakumbwila. Wafuna wakwile stylo yako. Wona wazako wakumbwila. Wafuna wakwile stylo yako. Uko kumeka kwa soo. Ha ha ha. Ok mwantuma soko neza zero zanga. Eya, eya.
Ningalila weo. Oh baby pano patalo tulipe babili. Ningalila weo. Oh baby mchiko ni tatu tulipe babili. Ningalila weo. Pano patalo tulipe babili. Ningalila weo. Oh baby mchiko ni tatu tulipe babili.
Baby. Ningalila iwe pano stalo. Kulibe iwe. Awe nishine kulibe. Mutima wanga baby. Umakonda iwe. Kuchoka chepe na kuonele. Zeru zanga unapaya.
Ningalila weo. Oh baby pano patalo tulipe babili. Ningalila weo. Oh baby mchiko ni tatu tulipe babili. Ningalila weo. Oh baby pano patalo tulipe babili. Ningalila weo. Oh baby mchiko ni tatu tulipe babili.
Yeah.
Badabili.